Ɗo yo studio tamani keɗe kabaruji amen e fulfulde.
Fili dambile toɓɓogi jenega fandu haala Mamadou Sama Sy ko joom jal sakiraɓe heeɗiɓe. Dongal kabaru lollirgo diwowo président ministre kiɗɗo kumniɗo kabaruji yoppitama tafunna wattu mo Fili Sisogo ministre kumniɗo kabaru keɓena udda fa hande avocat en goytigue tadefe ele jogala oɗo kabaru o. Dewintinawa dow inde adnaru ndunda wonde imadaraji yalla fuɗitinde golleji hum cangolo hoore kabaru talpour jam e ndenagu ndu ndardi pelle ɗe wadde kaltidal. Ko goni mijoji ɓiɓɓe leydi Mali bangal ko nuygal saraji leydi Mali yamirama wonnade colonel Assimi Goyta yo e yewtere meɗen on nam parla ɗigoni same kabaruji amen hande kikiɗe aljumare sappo e jeɗɗi mars 2023 bisimilla sakraɓe. Ndeno mi sikkiɗo Mahamadou Camara yoppitama tafonu saabi o yoɓi kalisi yo bangal kabaru diwawa kananke mbiyen leydi ndi procureur général Cour Supreme humpiti ɗum les communiqué gollowo kiɗɗo IBK o mbiyennana mbiyen wona wonno uddama on wattu 2021 ndenno mo heftida noon ɗum woni Boiry Fili Sisogo min sikkiɗo kumniɗo keɓe kanko kayi o yoppitaka saabi o yoɓali kalisi kanko Moussa Malick Sitoko won keɓene kede festango sitasiɗi ɓe.
Mahamadou Camara e ministre e directeur de cabinet laamu IBK kiɗɗo uddaɗo noon to laamu on hewti ko noddirte liberté provisoire cegganno o yuɓi million ngaji temedde joyyi ko yamira o yoɓa to laamu saratoɓe ɓe. Lewi talkuru wotru ko hollitita to procureur général fa hannden nu talkuru holliti kanko ministre kiɗɗo noddirteɗo Mahamadou Camara kay e madame Boiry Fili Sisogo adna fo faami wiɓena hani hewtde ko noddirte liberté provisoire cegganno ɓe uddane ngam ministre des finances kiɗɗo noddirteɗo madame Boiry Fili Sisogo kay ana udda fa hannden saabe ko sali yuɓde million ngaji temedde joyyi yamiraɗo to laamu saratoɓe ɓe. Lewi communiqué procureur on fo hannen ɓe holliti heɓugo o debbo liberté provisoire ana fawi ndu yoɓugo million ngaji temedde joyyi ɗi o jukkaɗi miccitunde wi Mahamadou Camara kan e madame Boiry Fili Sisogo ɓe fo ɓe tongama faaɓe uddalle kasoji guiddile nooga e jeegon lewru uttu hitande 2022 to nokku noddirteɗo chambre d'accusation de la Cour Supreme. Hollitama wiɓe jukkama ceggane lugal ngoji holliti wi ɓe tongama saabe ñamgo kalsel leydi ndin ko hani sodirede lanaji président o miccitunde wi premier ministre kiɗɗo Soumaily Boubé Maïga kaydu maayi les kaso les nooga e goo lewru marsi hitande 2022 ceggande tonga to laamukoɓe saratoɓe ɓe. Tongade ko noddirte mandat international ana jokki ko yaata laamukoɓe sappo kiɗɗuɓe leydi Mali misali premier ministre kiɗɗo noddirteɗo Boubou Cissé le o kabaru goto.
Mbiyenno cuuɗi saria mbiyen tadefa ani golleji mawi ɗi fof noon holtiri kanko maître Cheikh Mar Kounare o avocat noon o ɓeydi wiide ɗum ɗiɗo tadefe ti yo talki kewɗi cuuɗi saria ɗi ka noon holti wiide mbiyen ko wiyete liberté provisoire ɗumen yoɓɗe kalisi yalano yoppite mbiyen walda fe mbiyen jomum yoppitede fa laaɓa saabi en wawi noddede caggal so hajuji yetta e makko. Kanko Moussa Malick Sitoko noddi mo téléphone keɗana fayistango sitasiɗi ɓe.
Ɗi million
ji temedde joyi haalade yaatale caisse gouvernement ɗum waɗtande banque ji tofon ɗo e kiite ɗen taƴete soni a tongama to laamu caggal so kiite ɗen taƴama so hollitama wi a wala e goonga ana hana uddede kasin le o watti kalso on hokketen gouvernement o ga so hollitama jaati nde taƴon kiite ɗen wi a heeɓi goonga le o watti o kalse million ngaji joyyi ana wawi tottede mo ga ana hasi o yoɓa o kalse hannen million ngaji temedde joyyi o heɓano o yaltirta le kaso ɗo e kiite ɗen taƴete so on faami le leydi Mali hono ɗi talki ko naari bangal taƴgol kiite ana ɓuuɓi sanne on faman jaati hono kabaru Amadou Aya Sano gon ɗoyeyi fa duuɓi jeɗɗi yogaɓe jaati ana wawi wadde duuɓi nayyi le kaso taw kiiti mumen taƴaka ɗi kulleji ko hee muɗum fuu yo poddi kakon tamon ɗon
sakiraɓe tottu hakkillaji waddu kabaru joni banga bm facebook kadi twitter. Dewrintinowa dow iɗi adnaro ndu e les communiqué holti wiide mbiyen jooɗa haalaji gaɗama mbiyen hakkude pelle Mali ɗe so Bamako so Kidal so Alagérie mbiyen fana muɗum yo fuɗitinde mbiyen e kaltidal e kabaru mbiyen talkuru jam e ndenagu ndu kanko intal Abguilal wonko heɓene keɗa fesago mono wegalu
fedde suror nde wiile ko watta ko ɓe jaltinan dow hen ɗati ɓe kolliti yalla hono kaldale kawral ngal hani yawnirede yalla batuji ana puɗɗita le oɗo boto ƴewtete yalla hono gueɗe tinniɗe kaldale kawral ngal hoolare hani wartirde hakkunde muɗum en fande kamɓe suroɓe ɓe mbi so haybaka tiɗalaji mawɗi matte ko nayri bangal ko gollono le ko ƴaɓɓi ko ɓe mbi ɗum fo ana wawi mursede fande ɓeɗo suroɓe ɓe mbi eɓe jeeli yiidude hoorejo leydi ndi o fa ɓe kalde muɗum ɗati kanɗi nangguede ñalawma hannden o ɓe gaɗi noddago fewde e gueɗe ɗe fuu tinno foti mursina ko heɓa le ko ƴaɓɓi ko le majjum ɓe mbi ministre mawdan hani noddude batu fa faame hono kabaru ndenagu wuri
gila beta ko mbiyen to nokku lolido palais des sports bamako do himbe le kewbe temede mbiyen hawri ton denno yu bangal yewta gol mere kabaru cellal denno landi dun gonu for medical lolido framework mbindi landi dun woni impact sans frontière kany impact centre chrétien église bamako denno wi kambe landi be fada mudun yu fabare himbe le mbiyen talka en mali kanko abakin am mohammedin yatra na wonno ton keddana ko hebani do fasango umar wagol e sita sidibe
yimbe le temede gonde yiyede yeso dande de yewobe ko nayri bangal nyaw sukabe rewobe kanye gite fo an gonno ton kambe jewtabe be mbibe ngadi odo golle tiida la fube kebay
on a me wonto pharmacie to nawa ben wawata sode chafaje mu en jamake wari fa heewi yimbe fube ma wawa nyawnde me wonto moben ambulance ko nabata be doctoral yogaje
fende no dirte l'impact sans frontière wiyana wonde golle dido golleji fa pabo ko buri ujinaaji didi bingel adama pasteur serge sogo yo gote lamit ndedo fedde
giddi watti 6h mi de jodi on nokku gabe hebe noddi kam be jeewiti kan be bam yi jannam be winni kan chafaaje mi soddum mi weldi gen sanne min mi wari mi holliti koyngal nan ko nawata be hokki kan chafaaje min gen mi weli kan sanne
mi citi be wili nyamduuji kanye kadle do wonde hokkede yimbe labe ngala bawde dum wadan jango
bangal ko horojo lilniti ben jabani nugal sraji di ben jamare der lilidi di hokki haklaji mun en der no be so won hultibe dum do yonoyno fe o mema kabar mudun wobbe ka hulti dan hanno jatti meme sabe ben faysu men kabar der nagu wori budu fufu wembude jama kanko be do fufu won ko hanni asrajara e hejaba men gonbe yurusu tumutu banyangara e bomako kedana fa sango sita sitibe
mi de jabini sariyaji hollitaadi le wiitugol sursada kesurno gaako ɓuri sugol daga hannen ɓuriyo kabar laycité mo dinankoɓe lonke kordede muɗum o ga miɗe tijji le ñalaɗe waranda so laamu o famdin jamaare dosɗi sariyaji kesi ɓamaade yimɓe ko heewi heɓa faamu hen saabi so ɗum waɗaka ana tiiɗi torraji wonɗi tondi heɓa hunco kulleji ko heewi ana hani wiitede le sursada meɗen mawɗum saabi adna o weltike hannden kulleji yogaɗe du weltike ɗum saabi jaati sursada meɗen ana hani weltede ñol men hannden min ko ɓuri sugol daga hannden yo laamu o tinno fiyat dabiriji ne deejer hebirte le leedi malfi mangal mudu du burti de tofon mi nga ko tewtram lamo be tinno fa hannen yalla deejere ana hebe le leedi
besoin du paix d'abord on a besoin de sécurité
haka se men ben zuwer en nogay e jegomo bangal ben pide didi hakune le ben leedi mali e gambi men andinama hande yu bangal kan 2023 ndeno kanko entraîneur os eric chekoussel holti dun e le ben kortal nokobe ko barujit nokku fema foot e men match arande jo yu nogay 9 mars to lettre de 26 mars tiagal mudun dido go yu 28 mars nyande ben nyande 28 to maroc ton kanko ben entraîneur holti wide madral jigade yalla men kaw ana hebe lidde do pide de eric sekouchel wonko hanni men isufa mohammadou ke dana fay sango sita sidibe
l'idée c'est toujours comme tatale o bato yo korontonde fiobe balume fu li ngal gubal yalla me heba me hollita dabiridi me hani fiide ko naari bangal haro cialdi ko warte wadde le nyalat warande e sugabe be fuppene waaji fiide balum du ana walti hakla amen handen wi nyalat e warande mede wa hebde hore sabe ko tawtele fiire balum yo hebde wunel mudun ga fiire balum haade wadde le nyalat e warande ana tiidi sanne gamide tijji le de fiire balum ko wattele noga e nay yaade noga e jeegon lewru marsi me heban wunel mudun me lala ton kasin me don pire balon ko hani wadede li noga jitti li leedi maroc
bangale moddi kabaruji amen ndedo yontere ben yo nugal saraji kabaru machwa ku to kayton udugul keri niger leedi niger bangal minaka fay men e kanyidun ben dawol premier ministre to mottitun draman mayga honti dum fuf kedan fay sango umar wagalu
sama seko en puddiran kabaruji di sariyaji do maccuda ko wonde wadede nokku no dirtedo kayi wattu jono yimbe la sappo jeddon kanyi en nanga goto o kay wiyam heddoto le kasofaado haadi fande to kayto fedde no dirte jusi le route de kayi e be gonde wadde gitali be bile noga lewru mars warorndu be nangan datul gongol tongol le sa halledi meedindi tiagal ko lamun ko be leedi niger ndi uddi kerol muude hakkul muude menaka yido wembi jamaare wonde tonde sanne fande le dido kabaruji kanko asimi goita o wiyo jabini nugal sariya kessal leedi meedindi tayri yimbe le hewban gondi e yeddude dum le nogay lewru mars dum holli ci tebbe leedi malindi kanko soggal ko kala mayga o moto mottito il alkemisar jabbinonde nyalawma hande o holli tanton ati dibe gondi e nangude ko nayri bangal no wuddu leedi ndi wurri ndi wo kanye kabode ciodat leedi meden di miccete de wiide kanko no dirtede mahamadou kamara o nanganoma o wali le kaso duubi didi nyalawma hande o yoppitama ka fa handen boore filisi soko ministre kuminido kabaru kebe leleedi meden di anale kaso
sakrabe ndenno pambiri do katene kabaru juma hande micitino tan no baa satu tumta dubbe mbadame 3w.sur tammi ko ogno mbando dum jammo 3320 do sere yetro meden magazin yoto meden magazine hande yo kabaru kebe di jogi do ben tiela kuteji ben mutreji di ngala kadi to luptal gabe touré e ponge ndeno di do mutreji yella men sen kay di ben fana mur yella be ben hunte kabaru ngurdam mabbe golle en huncina hore ndeno ka yella be dari fama do kuteji bangal kebe kanko khalifa guita wonko hebe ne kede fesango mi e sita sita nyalle kirejam titala alhaali cellal ñewbe kewal alqadara iwbe rafidunke en cellal yogabe on dum ne bandun en goni kuteji mutreji di wala kadele luptal ngaji fado gonden do tawa en yu mutreji di kuteji mudun bangal kebe na mawni sanne ana e majji buitugol kebe ido luptal ngaji kadana Umar Touré comptable to Gabriel Touré
pratiquement le mois passé
le lew tapino même mati reset amé jippirkin ku yaata chevantatle temnere fou mere tidji le nou lewru do jippirton le temdere fo yata debbe ma debbe e joy sabe me won dépenses ji ko heewi sabe so wiida wada musakaaji fu huna fa hebata kazin ciagan di musakaaji
gagner d'avance quoi
gol buitugol kebe wutey mudun yo rafi lopitalo hunten hore ngenaari yogaaji gollobe be al halim wumbi sanne ardibe lopital no holitiri kanko comptable o Umar Touré
men wada kon goji ko heewi no sabe hannen so kebal amengal ana famdi jobidi amene di heeta sanne mede hokke prime ko noddete prime de garde duudi heewa fa yottiri non ciagan mudun mer wada kunkoji kewdi kasin sona fi dabiriji yogaji wala fune wawata huntara hajima ko won torra goto mom wolli mu hannen sona halen ma gonga mer tampi fa wala sedan na wabe ndu dardawga em kabarju mu en ya fa san sa kewle goldirade amen hannen wala fu weltido
nge pharmacy batibe luptal ngaji didun mati sanne kuteji didi mutreji sabi kebe mabbe buitike sanne hono no sedike o do jom pharmacy mu jaba fe inde
nous vivons une période très difficile
met le torraji kewdi sabi kebal amen buitike le temnere fo kewla amen mutrige ko yata facca fan jeegon nadde fo ando kabaruji pharmacie so natiga handen antan wi luma wala aran non le o watte a tawan jamana outi le pharmacie amende ga handen yimbe didon may be tadon ta tawata wobe sodde tiafaje so na halede gonga dun fanden kebal amen le nyolman handen menen pemede mili buide fe jama gollobe le pharmacie amen handen sabe cioggu wala sanne sabe sa wala kas jobabe natton torra ciagandu kasin fe nawabe yogabe du ana wara le docteurojo atambe wala bobde festude tiafaje halada mere tewtra sendiga meme timo wada imadraji yalla di torraji an heba huncho e lam on fou
quand je parle de direction je parle de l'état
tate l'hôpital ngaji gable touré ponge fouf na ngodi himbe le hobbe guloji latodi sababu da ko kabani nyande fouf galle mabbe yo honni jo en parking ngaji so mobile so moto e kanye donnobe taxi per fufulti mati sanne mutre golle nde wala kadi l'hôpital ngaji di
nebe parking barade
meme parker no arano mede wa hebde ko yata o nya didi ma o nya tati le man ga sabe o grevu gollal amne wela sanne fe mi boson ciottami kay attey e sikkaro mi ciotta jandu bangen de docteur Gabriel Touré aran mi wa ciottude ku yata fakiji didima tati jamli ñolman ga ñolman handen fe huune sotta mi biiji ciottami cioggu wala ñolman handen sabe yobataake menen men me yelo handen o grevu timma
ni grevu yi sira dabla e ti
ima daraja amen e tawere fuf ardibe luptal ponge jabal fe sefali ka non andon wiide mutreji le luptal ngaji di na jukiti fa hande fo soto luptal Gabriel Touré goto e senika holti wiide ngoti mutre mudun nyande tratare abirinde